This is an MUT Radio podcast.
Oh, so good, my dear. I want to get like I say, hey, it's a toggle, really, please, my dear. I would say, my dear, you mean like I put a link as well. Right, this is our quite MUT Radio Shape and Own of the Future. Come on, let's wish we know King of Free Kang. I'm not getting enough of a man's Kuzu, Kuzu, and put them going to play game to deal with 20 minutes after 11. Umsazo Wakuzu Kumula and again, I'm trying to get the shields and Pelagan, and in the Sagas, I'll be corner. It plays as a long game, Pelagan, Itelegile, Ikulagan, Pelagan Sagas, look at Colas and Jalusay, Sangi Hambilim Sagas and Gaz and Gubono Mutlegangi, Illogical. But I guess, besides being a little spinning, it's going to be a little spinning, MUT Radio.
Mfowethu aphela.
Aw mfowethu ushikele DNA okhipha liphenduka imbiza.
Hayi siyaphela. Ngithathwe lethuba ngibingelele kubalaleli bomsakazo lo bingilelayo uma yokhathe into ezimnandi foka jama phansi emzemkhulu endaweni yase Thornbush la ngiphuma khona inkosi engiphethe ufoto umqeqelwe phansi egogweni.
Aw mfowethu wavela nje wayihlaba kahle ngoba sesobheka lapha ukuthi ngempela abantu abafisa ukwazi ukuthi ngempela igama le bliss la ngempela ngabe iubani ubliss ngoba yazi okay uma yogurt kodwa akuyena uma yogurt ngokuzalo ngoba mhlawumbe ngempela uma yogurt igama waliyethwa ngabazali noma igama olithole khona la ndimene
mina ke igama lami lasekhaya ngumongezi uyamkelani wakajama elabazali uyamkelani ke igama nje ke lasemsamo.
Yeah.
Ngabikwa ngale msami lelamongezi ngasho ukuthi igama nje elisebenza Home Affairs kodwa nje igama nje ewilona uyamkelana.
Rise Mfowethu.
Hayi Mfowethu ke simbonile ke laphana ke eminyakeni emibili ke imayogadi madoda iblisi litrend laphana ke enkundleni zokuxhumana silibona laphana ke likhuphuka laphana madoda ngezigoma suka si sa kabonakala ke laphana ukuthi ke abanye abantu bathi ke cha emva kweminyaka emibili ezayo iBliss iyobisa ngeke indaba yalo ngabe uthini uPaulo kwakho ngalolu daba kubantu ababekhuluma lezi nkulumo lezi
mfowethu ngingakusho nje ukuthi nje kwakuhlela uNkulunkulu nedlozi akekho umuntu ongakubhekisa ngoba noma athiwa mhlambe izinga selehlile kusuke sikhona kusuke kona sekufike sonto isikhathi. Yeah.
Mfowethu uzokhulula ke mlaleli ngamanje isikhathi ke phela ke 23 minutes after 11 sasemsebenzini wakho iMUT Radio kama lengozi sikuyona ngamanje sike sibalanda fresh asipholise maseko siphuma nje khona ke nje emzimkhulu madoda lasibeza khona ke iyo iganti ikazwe lonke mfowethu mayogansi ke siphinde sibuza lana ke uthi ukufika ku social media mfowethu ikakhulukazi ke uTikTok mhlasimbe wena njengoma yogati kokusebenzela kanjani uphinde usikele nje kwelijikayo ukuthi uyanye uzizwe kanjani uma abantu bekutalapha kumbe bekujova ngendlela odalwe ngayo mfowethu njengeqhawe nanokuthi ke wenza kanjani ukuthi abantu bakwamukele njengoma yogazi futhi uphinde utshele umlaleli lapha ekhaya ukuthi ubudlelwane ngobudlelwane onabo nombeje bumi kanjani uyalifisa ukwazi umlaleli singabe mhlasimbe lokhu enikhulumayo noma lokhu ekwenzekayo lapha enkundleni zoxhumana phakathi kwakho nombeje ngabe icontent noma mhlasimbe kukhona ungaboni ngaso linye okukhona phakathi kwenu nobabili
nje ngiqale lapha nekuthenini mawuthi abantu social media TikTok.
Yeah.
TikTok ube usizo kakhulu. Ekusiphushele umsebenzi wethu. Ngiphinde ngibuye ngize lana ke ebantwini ekudalabheni kwabantu. Ngike ngizwe ke abantu besho ngendlela abasho ngayo kodwa mina ngendlela engikhuliseke ngayo angiyazi lonto leyo. Lokho abesuke bekusho. Ngiphinde ngibuye ngize ngapha umbeja kumaza Sasha Masi kumfanyana nje nami ngimbona khona la ku social media.
Oh yeah.
Eh kusafanele ngiphinde ngithi kumethusa kancane phela umfana yathi ukuthi siphinde futhi simfake endleleni eright singamlahlekisi.
Oh yeah 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 mfowethu. Eh iyezwakala nje kahle kakhulu. But ngalapha emsakazweni kukhona ke umlaleli othe unombuzo nje omfishane afisa ukubuza ake sidonse wona ke umbuzo wakhe bukhoma la emoyeni emase siqhubeka nayo sihlebele phambili nayo ke inhlolofa
Sanibonani asacela ukuba anonymous umbuzo wami for my ukuthi ukuthi since so umuntu osaziwayo uyenzeka yini ukuthi abantu bamdabukele with the same action uyakazizwa kanjani if abantu sebemdabukela
umbuzo wakho uzwakele sisi wami muhle kakhulu mina empeleni nje angisiye kumuntu othanda ukudatshukelwa angisiye nje umuntu okhonzwe ukudatshukelwa njengoba nje ngasho ukuthi ngilana la ngikhona nje kukona ukuthi angidatshukelwanga yethe nje ngifika khaya insizwa zangishaya impela sengidlalisanga ukuthi ezithema sishaya nami ngase sengivika ngase nginami xa idolo ngizolishaya phela ngoba ngiyinsizwa futhi sikhuliswe emakhaya siqathwa nangendla futhi engikhuliswe ngayo emakhaya angikhuliswanga ngaloo ndlela ukuthi ngaze mhlawumbe ngisibone ngingafani nabanye abafowethu nako lokho kumele ngikubonge obaba indlela nje abangiphatha ngayo ukuthi kunathiwa mhlawumbe siphasamisene mazingane idlala kodwa wayengifundise ukuthi ophindisela nawe ubone uphindisele ungabe ezodlala nje abanye ababhemi noma udlala untanga yena
hayi insizwa ecebayo lake siphinde sathatha ngumuzo ogcina lapha yaqhamuka kumlaleli ngaphambi kokuba sibe engathi bayahlupha abalaleli namhlanje ngathi bayithandile please
ila demet up lapho awu mayokathi gcwelindli madoda awu siyabonga
awu madoda ngiyenza ukuthi umphathi ke lo wasiyisho intokozo umfoka buthelezi uthi nje up lapho kwiblisi mfowethu
Khawule sizwe siyakubona futhi lapha na ke inkundleni zokuxhumana ke nentokazi kaNongoma igama la kungubingelela mpanzi siyakubona impela nje ukuthi cha ngathi inkosi yamasikandi lapha na ke isemafutheni impela ihlele izandleni entofontofo mhlambe ke esikubonayo ke thina ke kungenye indlela yokupusha icontent mhlambe ukuthi igama lakho lamayogathi ihlele isematheni kubantu noma mhlambe singezwe nje kuthiwa kuphuma imbongi ilibangise khona kwaNongoma kwampanzi
mfowethu nje ngayiqala nje kuthena ukuthi i-content angiyazi ukuthi niqala. nje i-content nje yodwa angiyazi ukuthi sizokhulunywa ngani lapho. Ngiphinde futhi ngiyibeke kanje sebe ngiqolela abantu ngoba ngigakho. Ekukhuleni kwami nje ngikhumbula kuthiwa ngifisa uku-act noma ngifundela uku-act ngeze acting. Engakusho nje kwenzakalile ngentombi ubingelela ngasho ukuthi intombi nje nami ngiyibone ngayithanda. Shutwa kwaba sekubanikisasasa ke vele ngwaphela umuntu owaziwayo naye nayo uzaziwayo nje wasimane nje ukuthi ulapho ukhozini ngasho ukuthi into yakhe isabalale ke ngalondle laleyo kodwa hayo ukuthi ngamhlabi khona mhlabi ebe benginayinhloso ngako mhlabi ukuphusha ukuthize cha mina nje anginamsebenzi nje nomsebenzi wakhe ngithanda yena isiqo sakhe
Saphendula kahle kakhulu ke isoka mhlawumbe nesikhathi siyabona phaya sesishaya sasimuza ukugcina manje siyayigoqa ke ngempela ke ingozi la zikhona ke sibalanda fresh emsazweni wakho iMUT Radio sika shape and only the future kamala ikama u King Africa angihambi ke ngedwa ngihambana ke ubhuti omncane enaye ke madoda ke bathi nje uqhuzuka madoda mfuka menziwa khona emsazweni wakho iMUT Radio ake sithanga umbuza nge voice wokugcina manje siyayigoqa ngempela ke yona ingozi qhoba le voice siyakuyona ngempela ke inyanga ye Africa noma inyanga yama Africa ungabaxoxuzela uthini mfowethu abantu ababukela kuwena kwase siyazi mfowethu ngeke sakubalekela ukuthi kwabaningi usiyi role model njengoma yogathi abantu bethu bayakuthanda siyonakele inyanga imapha amazwi ngafisa ukwadlulisa mhlasimbe ukugcuzela abantu ababukela kuwe nabanye bethu abaphila ngesimo sokhubazeka abasabayo ukuvelela ebantwini ngeindlela ezahlukahlukene noma ngokudala kwabo kwahlukahlukene yilima imapha amazwi ongabakhuthaza ngawo njengoma yogathi ukuthi bakwazi ukuzinikela ngoba siyazi baningi bayabukela kuwena futhi kukhona ngamanje abasakhula ayo nabanye abasafisa ukusika iphethini kuma yogurt.
Hey mfowethu umuhle kakhulu umbuzo wakho nje ngakusho yazi izolo ngithole nje ikholi yomnye umama wathi azima yogurt indlela owenza ngayo yasijabulisa nami ngingathi phila ngaphansi kwesimo sokukhubazeka kodwa nje ibukela kakhulu kuwena
Yeah.
Indlela nje owenza ngayo izinto. Kuyasijabulisa thina bazali sinalezi ingane. Ngiphinde nje ngikusho ukuthi cha bafowethu ungazibukeli nje phansi. UNkulunkulu uneqebo ngomuntu. Yeah.
Sesigoqisisa nje impela ke mfowethu sigoqa nje impela siphethe nje impela mfowethu ke mhlawumbe abafisa ukuthola umsebenzi wakho bengawuthola kanjani nokuqasha emcimbini nje eyahlukahlukene bengakuthola kanjani
mina ke ngikhona ke la ku social media ku Facebook Mayogas SA ku TikTok Mayogas SA ku WhatsApp nakhona ngiyatholakala ku 078 079 4146 ikhona ke nenye inamba ke yama booking
right akesiphinde inombolo le ekuyona kade uyibiza nje manje
078 079 479 4146 yebo kodwa ke uyabhuka ke nangakumina cha sengenzela nje ukuthi inamba makwenzeke ngangatholakala
yeah
ethi enye inamba 078 018 015 66 66 78 78
yeah rumayizeke sesiphela ke ingozi sike sibalanda fresh umsazana wakho ye MUT Radio Shape and Own the Future kamalo hlelo ushuni wengoma sikhiya ngencina kunqamuka ibadade mntaka babo zokhumula ngempela ke esigisa idlala lapha ingoma yama yogurt yaba ke noshuni wasemzini khona umsazana wakho ye MUT Radio kanti ke kuyona ke i background ingoma ikhona ke nje apho lapho awu sokani madoda pingala mike ngempela ke ingoma yayithatha yayibeke balazweni ngempela ke insizwa madoda iqhawe noma skandi selibona ngempela ke inkundleni zokhumana ngempela ke lapho litholakala khona mhlawumbe mfowethu kunama ama page ofisa abangakuthola kuona imapa page abathola kuona lapha ku TikTok ku Facebook ku Twitter mhlawumbe bangathola uma yogathi orongi bakubona ngani abafisa ukubona manje ngempela ke siyayiphetha
ku Facebook wami ke moza fashe Facebook ko kaphansi kwa followers ka 200 ayakusimi lo na TikTok moza fika ku TikTok onama followers akaphansi ka 200,000 ayakusimi lo o TikTok basajulile no Instagram.
Yeah.
Basajulile. Angabikho kwamanje ngizatholakala nje kuzona lezo Facebook no TikTok ke kubona vele abasebenzele noma abasebenzela kakhulu.
No mfowethu mayogathi sasikhipha ngesikhiphe kanjalo ke sikhipha ngengoma phuma kimi yamsana noshunwa semzini. Before siidlale mfowethu ngizocela nje udlulise amazwi okubonga noma kuyinxenxela kubafundi bawonke nje ama university kakhulukazi emangosuthu njengoba ulaye endlini zakhona ikuphi nje ukucela ukubona awufunga fisa ukuthi bakusupport ngako noyinxenxela kona nokuyibongela nje kubona ngokusupport endlela bakusupporta ngayo.
Hey muhle kakhulu umbuzo mfowethu muhle kakhulu ngithathe nje lethuba ngizibongele nami nje bengiyini ngene endaweni enkulu kangaka emangosuthu ngiyibongele nje kakhulu ifise nje no tathe wethu no nabafowethu beyiphathe kahle befunde ngiphinde ngibongele ke nabafowethu abenze kahle cha ngiyabona impela abafowethu bahlumulile impela amajazi ngingathi ngaqhubekela phambili imfundo ibalekile bafuthi ibaleke kakhulu imfundo ayikholelwa ke futhi sibonile ngibonile kumkhaya wami lo siphosethu Dlovu engicabanga ukuthi uyisibonele sihleke engathi abantu engathi generation ngabukela ke kakhulu kuyena.
This is an MUT Radio podcast.